dia. LWP, marido, muito slow, tá?
Yeah.
DVD on this one. As nas music, wake up and belly shuka. LWP, atuja kurupuka. Pochi nene, kama tumeuza bandari. Ukitaka kushanga, kashanga eferi. Hapa ngoma ipo kwenye reri. Kush osh mi moshi, sabola masheri. Pacha black zisha feri. Tunafanya mziki kama wa elimishaji. Atufanyi mziki kama wa igizaji. Machawa wanauza sula. Mabosi vikao vya dharura. Nipo skani gusta mzuka. Choma skanka steam zaidi ya mota. Weka akili sawa sawi ashtuka. Mwendo wa shisha tisha. Tungi mitungi Hennessy. Fresh no stress. Yeah, ukubwa jalala pana, lisilo ja. Ukubwa jiwe, ukubwa jeraha. Lakini kata kata sio kila taka taka. Utupiwe wewe. Uwezi kwepa majukumu kuofia kunuka. Ziba pua, lawama aikwepeki. Kama za kunguru na mwewe. Porojo ngenga, mdomo buruda twende. Haya haya, halingumbu gula shingo. Popote peleka fire. Unachojisiki afanya. Bado muda waku lala, usilale. Utalali wa kesho ulala menja. G2 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 G2